Atulu vanyuma ruo musumba we sazali ekerezi ya katuli kerie Masaka Seruverus Jumbo kutongo zomula mwa Ogo kukumo buyonjo kono obutonde bwensi Abayizi b'essomero lya St. Charles Ruwanga Senior Secondary School Kasasa Bega tidua kaba tuze bomu kabuga kebu kulula nebakola bulungi bwansi Mwebayonjereza kabuga kano kona Banono bonjeza ne dwaliro erie bukulula nebitundu ebiriranyewo okusobola okuteekesa mu nkolo omulanga gw'omusumba n'okulaba ng'obuyonjo bubukala. Abayizi kona abasomesa aboogeddeko ne redi ey'omuntu wa bulijjo bategeezezza nti akabuga kano bakasanze kakyafu ebitagambika era nga bennyamidde nti kiyinza okuleeta endwadde eziva ku buligo.
Ekitundu nga bwe tuli kiraba wano kibadde kiriko kale kiddugala naye tubadde tugezaako kukiyonja nga tuli mu kukola bulungi wansi promoting obuyonjo wano mu kitundu eky'Masaka. Mubadde munnya ebikyafu ng'obuveera ate nga buyonoona obutonde bwaffe kati ng'obwo obuveera bwe tuli mu kujjamu okukola ki okutereeza ekitundu kisobole okunyirira kwongera omusaba otulongoosezaawo
engaffe engeri gyekiri okumpi kye tugulamu ebintu kati bwe tubeera nga tuyitawo ne tulaba nga tewatusanyusa tulasuula obuveera tusuula obucupa siiki kirungi.
Omukulu w'essomero lino Brother Gloria Nahimbibwe asabye abatuuze mu kitundu kino okukuumira ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi gamba ng'obuveera n'ebirala mu bifo eby'enjawulo baleme kubisaanya ekiyinza okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Abamu ku batuuze abeetabye mu bulungi bwa nsono nga bakulembeddwamu akulira poliisi ye Bukulula IP Mujenye Venasi. N'omutongole w'ekitundu kino Salongo John Kawanga Semwogerere basiimye abayizi ku ssomero lino olw'okubalongooseza ekitundu kyabwe bwe batyo ne basaba abakulembeze okwongera okukubiriza abantu okuyonja bwe babeera n'okwettanira enteekateeka eya bulungi bwansi.
Eno bulungi bwansi enyina kinene nnyo kyetaayiza ku bantu baffe kubanga ono bukyafu bubadde buyitirivu nnyo ate obukyafu bwe bukoma okuba bungi nnyo na n'obulwadde bwe bukoma okweyongera naye nze ng'omuntu ntwala omukisa guno siima management y'essomero erye St. Mary e Kasasa.
Tubeebaza nnyo ekirowoozo kino kyebaafunye okujja okutuyambako kubanga ekibuga kyaffe kino Masaba kyonooneddwa nnyo abatuuze nga basuula kasasira oli wamu. Omufulejje guno okutwala amazzi gunaatera okuziba olwa kasasira ava mu tawuni eno ate ekyewuunyisa ekirala newankubadde balabye nti nga bafunye abaduukize bo basigadde maduuka gaabwe tebagagudde kujja kukwegasako naye abeekasasa tubeebaza nnyo bannaye mwebalezi mwebalezi ayikidde mukoze kifuuse okusoomooza gye tuli.